kuna semini lokumphandi sopo yabona sikangeza sibaningi ngitsi gogo xolo ngivulela amasango gogo kunini ngikhalela lempilo sengisho ebusuku na semini lokumphandi sopo yabona sikangeza sibaningi ngitsi gogo gogo hey gogo gogo sihlangene imikhonto ngitsi gogo gogo ngitsi gogo gogo sihlangene imikhonto ngitsi gogo gogo ngitsi gogo gogo sihlangene imikhonto sithi gogo gogo
Go.